like your coco, tamu sana. Sweet like your suku, I'm going to die. Kwenye dimbwi sijiwezi nimezama. Mikorazo, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki ata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu nashituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu, kama mwezi na anga. Sina jambo kwa jinsi umeni kama ta. Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinibenge kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Chagua mwenyewe ntakula ndo nile, ama nile ndo ntakula. Najisefia manyama nyama, utamu utamu. Naona raha mie, unavyo nipeleka puta. Makodinda mako stamina, yani show, show. Naona raha mie, unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda mako stamina, yeah, it's so, so. Umeniweza niwe kanizike, kanizike. Umeniweza ukiugusa mwili wangu unashituka moyo pa. Baby wangu nishika nisije nikapa. Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena usinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Baba zaba
kwa serious.